kulira masanyaraze gampi jamu gampi jamu gampi jamu
Joey Landa gampi jamu gampi jamu gampi jamu obulungi bw'obukyusa gavumenti baba kulaba n'enkolola nga kumye kitaba talaba gagala okuba omulungi waba nze kati nkimanyi be you got the power nze kala lw'okuba sina babwa kugamba okuba tokkiriza baby I wanna stay right where you are masanyalaze mwagala nnyo munkwateko nkwateko munkwateko love and pita munkwateko nkwateko munkwateko nja kugwa munkwateko Saba ba jempo le nevi sobi wagale Mungwateko Mungwateko Love and pita mungwateko 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 Nje kukwa mungwateko 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 Mwagala nyo mungwateko 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 Kulina masanya laze gampitamu 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 Masanya laze gampitamu Baba, kulaba n'enkolola nga kumye kitaba Ngalaba gagala okuba omulungi wa Nze kati nkimanyi be you got the power Kale ne wakulabako bulabi bwenti Nze simanyi oba ndikoki Nze gwe n'olwayo sanga kabuti Nze munange munange oh Gwe nkulaba okumisi musamali Nze yangu omukwano gumbukale Tokkiriza baniga bankokole Nze nawe tuli bakola famile Mungwateko Love and pita mungwateko 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 Nje kukwa mungwateko 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 Mwagala nyo mungwateko 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 Kulina masanyalaze gampitamu 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 Masanyalaze gampitamu
www.mp3ugandanmusic.com